Hata wanione boya, mikwangu ni sawa tu. Wanione vyovyote mimi ni sawa. Wakisema unanichora, mikwangu ni sawa tu. Wanione vyovyote mimi ni sawa. Nishakukabidhi mtima, nimekupa wote wote, yeah, wote. Uchukue, usinipogonjwa siwezi. Maumivu mazito, moyo wangu mi mteke. Vile unavyonipenda tono nara, hayanogi mapenzi bila we, we. Vile unavyonipenda tono nara, hayanogi mapenzi bila we. I'm in love. Chorea, 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 chorea. I'm in love. I'm in love. Chorea, 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 chorea. I'm in love. Yeah. Ooh, chorea, chorea. No, no, no. Yeah. Nimekupa mwili mzima, ufanye utakavyo, sina shaka ya kukutilia. Nasikia raha na wewe, utake nini jeuli sina. Peke umelikata shina, akili umelishikia. Nasikia raha na wewe, hata wanite boya, tenga, zuzu, chochoto aseme bu. Wanite boya, tenga, zuzu, oh, 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 oh. Chorea, chorea, chorea. Vile unavyonipenda tono nara, hayanogi mapenzi bila we, we. Vile unavyonipenda tono nara, hayanogi mapenzi bila we. I'm in love. Chorea, 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 chorea. I'm in love.